syukuru wa minna syukuru wa na ninaku shukuru Bwana, ninaku shukuru Bwana, 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 ninaku shukuru Bwana, ninaku shukuru.